Iyi ni Radyo Ijwi rya Amerika. Radyo Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu, no kuri Facebook na Twitter, aho mudusanga kuri @VOA radio yacu, naho waisha tu radio yacu voa.com ni kuri site yacu musanga ho ibiganiro byose. Muri studio ya 7 hano i Washington DC, Cornelius ari kubuhanga bw'ibyuma, Fatu Alimas Karala arimo kugenzura i no program, naho je mwumva kuri micro ndi Jeffrey Mutagoma no mwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Buri munsi saa 10 ni ikiganiro muri sanga. Iki uyu munsi rero twabibateguje, twari twanabishyize ku rubuga rwacu rwa Facebook, tuvuga tuti icyo tuganiraho ni iki. Twabazaga tuti ese waruzi ko amagambo umubyeyi abwira umwana mu mikurire ye ashobora kugira ingaruka zikomeye ku buzima bwe bwo mu mutwe. Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi rero twabatumiriye umwe mu bigeze kugira ingaruka zitewe nabyo, ariko aza kubikira. Aratubwira ibyamubayeho, aratubwira nuko yaje kubikira, araza no kugira icyo avuga ku baba bagifata cyangwa se bakirera abana muri ubwo buryo akurikije ibyamubayeho. Twabatumiriye kandi na umuhanga mu byerekeye imibereho ya muntu ngo adufashe kubisobanukirwa, anasubize ibibazo mwashaka kubaza. Ikigali mu Rwanda, reka duhere kuri Bwana Bruce Mugwaneza, ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze kiganiro.
Urakoze cyane. Reka nanone tujye i Roma mu Butaliyani, Dr. Albert Gakwaya, ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane, nanjye nishimiye kuba namwe, kongera kuba namwe mu biganiro byanyu.
Reka rero dutangire ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Nari maze kubivuga hariya ntangira ikiganiro. Duhere kwa Bwana Bruce Mugwaneza, hambere hari inkuru twigeze gukora twumva asa n'ubivuga mu buryo bugufi, asa n'uvuga ibyamubayeho mu buryo bugufi. None dufite amahirwe yo kuba tumufite hano ku Ijwi rya Amerika muri iki gitondo hano muri Amerika, ubwo ni ikigoroba aho ngaho i Kigali mu Rwanda. Bwana Mugwaneza, wadutekerereza uko wahuye n'icyo kibazo?
Murakoze. Nk'uko bizwi twa Bruce nda mu Rwanda, nakoranye n'ababyeyi bafite nyine kera nyine, kandi twumvaga ko bagomba gukubita abana bakaba nyine bagashyiramo imbaraga. Nyine navaga n'Icyongereza agombye nyine.
Ikibazo ni uko abantu badukurikiye bumva Ikinyarwanda n'Ikirundi, ni ukugerageza nzajya nkunganira aho biri ngombwa, ariko reka tugerageze twigumire mu Kinyarwanda kuko abaduteze amatwi bumva Ikinyarwanda n'Ikirundi.
Okay, birumvikana. Nyine nakoranye n'ababyeyi b'abandi babiri binga yuko mu gihe ugaburira umwana ukamuheza no kuryama ukanamwishyura ishuri ko babihagije bisigaye amagambo mubwira nukumufata ko nta kintu biba bivuze nyine ko ahubwo uba ugomba kuba agresive nawe kugira ngo bagutinye ariko nanjye niyo sisitemu nakuriyemo andazajizate iyo nabonaga amanota mabi ku ishuri nabaga nzi ko ndiburi kugera mu rugo nkakubitwa
sinzi ariko ndumva dusa nkaho twumva nabi ndumva harimo ikintu gisa n'ikiduhe kiragiye komeza
okay nayo mvuga ngo iyo nabaga nabonye nk'amanota mabi ku ishuri nabaga nzi ko ninjyayo mu rugo nyine ndibuze guhita nkubitwa nze kapi ya televiziyo yabaga iri hafi
yo kugukubita
papa yahoraga bahoraga banyibutsa yuko ndi umuswa ko nta kintu ushoboye noneho banyemereye gufata decision zanjye nanajya n'ikintu nkora ntibashake kumeza impamvu ngo bambwire impamvu nakosheje nyine kujya mu neza cyangwa nkomeze kubyumva
ubwo wanganaga iki wari ufite imyaka ingahe
aho ngaho nari mfite nk'imyaka icumi mutoya nika muri primaire ariko nyine byarakomeje paka kugeza nejo bundi mu myaka itanu ishize nyine byo ntago nyira ko ari umuntu ujya ukura muri zino famiye nk'izi ngizi bakimufata nyine nk'umwana amagambo ashya so numvaga ko nta kintu nyine nange ishoboye byageze ahantu nange nkaza numva ko ndi umuswa n'ubundi nkibaza impamvu agomba kwiga abandi bantu b'inshuti zanjye bakaza bakambwira ngo nzi gukora ikintu ariko nanga kubyemera kubera ko nabaga narishizemo nyine ko nta kintu ushoboye nyine cyo kundi umutwa nyine n'umuntu ubwo ibikorwa byanjye byerekanaga ko atari byo ariko ya magambo nyine yarazaga noneho kagutamo no kugira agahinda gakabije kagira cyangwa natsindwa nko mu kizamini cyangwa haba n'amafaranga afite y'amagambo bamubwiye agatagaruka anyibutsa yuko nta kintu nzashobora mu buzima bwanjye kubera nta nzashobora kwiga ugasanga ibyo bitekerezo nange bigenda binjyamo nyine nkagenda numva ko ndenga pabure ko nta kintu nzagira mu buzima bwanjye nkatanatinya no kwibaza impamvu nari nkwiye kuba ndi kugerageza nyine tu hari amaputi nk'ubundi umuntu ukora ariko hari amaoportunite menshi yacitse kubera ko umuntu yambwiraga ngo mukorere nk'ikintu ariko nkahita ntekereza akanya ko nashobora kubikora kubera ko numvaga nyine ko nta kintu ushoboye mu magambo agenda hashize imyaka itatu nafashe ubufasha n'umuganga ndi kuganira n'umuganga yanyumvishije nyine yagiye anyereka nyine ukuntu mfite ama achievement nagiye nkora mu buzima bwanjye ariko nyafate nk'ari mu byatari akananyereka nyine na connection y'uko ukuntu nabaga narabeze noneho no gutwara nyine
ntabwo turimo kukumva neza sinzi telefone niba wafata telefone neza turakubuza aho ngaho
muri kuri
aho ngaho uragarutse noneho
okay nayo mvuga ngo
aho turakumva neza rwose
okay nayo mvuga ngo kutizera mu byo ushoboye byaga bikonekite n'ukuntu bambwiraga ko nta kintu ushoboye nyine ko ndi umuswa buri gihe hagiye nakoraga n'ikintu nkabona nk'amanota meza ntibagire ikintu bavuga ariko nabona amanota mabi bagahita bambwira ko ndi umuswa ko nta kintu nzageraho ko wenda we yavugaga ko ndi umuswa ariko njyewe mu mutwe wanjye nahitaga numva ko nyine nta kintu ushoboye ko ndenga pabure n'ibintu nk'ibyo ngibyo ikindi kintu yari umubyeyi uri kontoroli cyane so igihe natangiye kwibana kubera ko amadesize menshi nari yagenda ku buzima bwanjye amenshi babaga barayafatiye nageze hanze ugasanga kwifatira decision nanjye ubwanjye birangora noneho bigateranya yuko ntanizera muri kapabiritanya ko numva ko nashoboye ko nta kintu kimwe nashoboye ko nari kapabure nyine yo kugira ikintu ngeraho kugeza n'ahantu nageze ahantu nyine nkumva nshaka kwiyahura nkumva ubuzima n'ubundi nta mpamvu yo kubamo nimba ntazashobora ntazagira icyo ntazasakisidinga nyine numva ko nakwiye no kuvamo nyine to najeje kudiringa nabyo by yo ngegeza kureba ibintu biri positive mu zo ngange
urebe ibyo wagezeho bivuguruza bya bindi bakubwiraga ko ntacyo uzimarira none wowe ukagerageza kureba ibyo wagezeho
bigirana ahantu nkata bigirana ahantu nkata amarelation n'afitanye n'ababyeyi kuko navuze nyine ko ntagishaka ko bankontrola nyine ko ibitekerezo byabo biguma bikamiye none mpitamo nyine kugira kubakura mu buzima bwanjye nyine to kugira ngo mfate ubuzima bwanjye mfate kontrole y'ubuzima bwanjye nubwo nashoboye kubigeraho kuri point imwe ariko buri gihe hajya hari ikintu kiba mu buzima wenda nkaba n'amafaranga afite cyangwa nkaba nagiye gusura akazi ahantu nkakabura bya bitekerezo byataga bigaruka noneho hari n'igihe habaga hashize nk'amezi cyangwa iki nkata nk'ibiro kuko nari mbyibushye nkata nk'ibiro nka bitanu nkashaka kugenda kubibwira umubyeyi ariko bagahita mbwira ngo n'ubundi ejo bundi uzabonye ubyuye none ugasanga ya iforume nakoze mu guhinduka no mu kwimprovinga ubundi we bisa nkaho nta kintu bimaze nyine
mu kanya turagaruka noneho turebe iyo nzira ndende y'ukuntu wabikize kugeza ubu ngubu ushobora no kubivugaho nk'umuntu wabyitaruye cyangwa se wenda niba rimwe na rimwe haba hari iki kigaruka ariko icyumvikana n'uko wavuye mu murongo w'umutuku ubu ngubu bimeze neza ariko reka tubanze tujye kwa Dr. Albert Gakwaya sinzi niba wumvaga ibyo Bwana Mugwaneza atubwiye ngo udufashe gusobanukirwa mu buryo bwa kiganga uko ibitekerezo nk'ibyo byirema uko amagambo nk'ayo arema imyitwarire nk'iyo ngiyo mu muntu Dr. Albert Gakwaya
murakoze cyane mbanje kumusuhuza umuvandimwe kandi namwihanganisha kubera ko izi situation ku buryo babaje ubu ibi anyuramo yanyuzemo kandi agikomeza kunyuramo ndetse n'ababyamutuyemo byihishe mu cyo bita inconscience ni ikintu tubika ni ikireservoir tubikamo ibintu byose byizana binyuze mu bitwinjira mu mutwe no mu binyuze ku mubiri ndetse n'ibyo dukabuta uruhande rwacu ubwonko bwacu bukabibika ariko bikanibika no mu rwego rwose rw'icyo bita twakwita psychisme kuko nta handi hantu nabona amagambo yo kukivuga aho ni icyicaro cy'imitekerereze cyo mu rwego rwaguye ruba hejuru hirya y'ubwonko n'umutwe bigizwa n'umubiri wose ibyo rero niho nyine hagenda hibika ibyo dufata mu buzima byiza cyangwa ibibi bikazajya ndetse binatwibutsa ibibi hakaba n'ibyo duhora turwana nabyo ngo ntibigaruke nk'ibyo duhura nabyo biteye isoni tukaba twashaka kubivugana ariko tukagira n'akandi kantu nyine kameze nka ribu nkunda kuba ariko nkoresha katwibutsa amategeko iteka ryose ribu na bibiliya kuko hari ibitwibutsa amategeko bikanatwibutsa n'uko umuntu yitwara mu mibereho ya muntu uyu musore rero numvise ukurikije ibyo amaze kuvuga muri aka kanya gato yakoroheje umuntu akoze icyo bita diagnostic cyangwa se ubu isuzuma ryoroheje ryoroheje rinihuse cyane kuko ubundi bisaba kuba umuntu ari kumwe nawe hagaragayemo icyerekezo n'uko yumvishijwe ko ari umuntu utagize icyo amaze ari umuntu utazigera agira icyo yimarira uko ari nishwa nta muntu wumvikanishwa byatanzwe mu buryo bwo kumwumvisha kumuha isura cyangwa se kumuha igishushanyo mbonera cyo kugirwa umuntu utagize icyo amaze noneho gutakaza icyizere cy'icyo yakora ndetse no gutakaza icyizere cye bwite ibyo byose biratandukanye self esteem nanuza na avoir confiance en soi cyangwa confidence ku byo urimo gukora no kugira icyo bita kamere twakwita personalite no kumuremera icyo bita kamere izaba izajya idepanda ku bandi yiyomeka ku bandi kubera ko uwe nyine ni umuntu ukeneye komekwa ku bandi niko yumvishijwe kandi abibwirwa n'icyo bita isura y'icyubahiro isura yamuremye isura imufiteho ingufu ku rwego rw'isi nuko rero kuko nta wundi muntu mwisiye afite uruta papa we uruta mama we iyo mu kubya kanagenda kuremera ko ngako buri mwaka kuko ya magambo horagaruka muri background y'umutwe we amwumvisha ati ha handi hari zakirazira we ni kukubwira kudashoboye ntago batari ari kirazira ahubwo niko kuri we ibye bira kubandi biracyurise ubwo abandi bavyeye bagera gute bakakubeshya kuri umuntu ushoboye kurusha abandi we yumvishije ko nta n'icyo ashoboye hagaragaye nanone ni usibye harimo ko afite yagiye yica ku bantu ndetse afata ibiro byinshi ndetse agerageza kurangiza ubuzima bwe ibyo ni ibintu biganisha mu cyo bita depression yo ku rwego rwo hejuru noneho rero hakurikiraho ikindi gikomeye cyagaragaye ku gucika intege cyane ari byo no guhora n'isheke guhora mu afite instability kutagira umusimamo kutagira ukuntu ahagaze mu mitekerereze bimutuma nta kintu abasha gutsinda cyane cyane ko afite ikintu kimukurura inyuma ibi rero ni kimwe mu bigaragaza depression nibyo agahinda gakomeye akababaro agahinda n'akababaro n'umuhangayiko bikomeye aribyo byita depression ariko kuko abenshi babyita agahinda gakomeye ariko si byo ntabwo waba ubyoroheje ibyo byari nk'ibyo kuvuga ibyo kuri Google ubundi ni ibintu bikuyemo ibintu byinshi ko depression ijyana na byinshi cyane kandi igaragara muri za trouble nyinshi ni ukuvuga ngo rero uyu mugabo uyu musore wagize ubutwari bukomeye cyane nyuma yo kugira personalité dépendante ikigaragara nuko harimo ako ka personalité dépendante ngo hashobora no kuza kugaragara n'ibindi byinshi bigenda bijyana n'ibintu iwabo bagiye bamuremera bigenda bimugira gutya ku buryo atinyuka ubwo avuga ababyeyi be nta kindi kintu agamije ari ukugira ngo nawe asohoke muri ibi ngibi cyane ko ngo yanagerageje kwiyahura numva mu magambo make naba ngarukiye aha ngaha kugira ngo numvikanishe icyo numvise mu byo yavuze bikunda kubaho ku babyeyi bumva bakumvisha umuntu babyara umwana bakumva bamukoramo icyo bifuza bakakirema mu kumurera muri uko kumurera kw'icyo gihe aho kumurera ibijyanye n'igihe harimo bijyanye n'urukundo akwiriye kugirirwa bitajyanye no kumubeshya nanone bo bakamurerera icyo azaba nabyo bakabivuga muri sansi imeze mu buryo buri bumutera ubwoba ku buryo buhagije bakeka ko bizikora uwagakorera kuri ubwo buryo butangaje kandi bibagiye ko hari ababyeyi babiri barerewe ahantu hatandukanye bafite uburyo bubiri bwo gutandukana wa mwana afite umurage icyo bita genetike idashobora kubemerera rimwe na rimwe kwakira ibyo bintu nk'uko umwe muri bo yabyakira numva wenda nagenda bisobanura uko bigenda biza kuko usibye nibyo ngibyo imimbi ibona cyane mu maclinique mu maclinique psychotherapeutique umuntu uza yarageze hariya yarinjiye hariya neza gusa courage yagize ubushobozi bwo gukora icyo bita mentalisation na verbalisation abasha kubivuga mu buryo bwe murakoze cyane
urakoze cyane turaza kukugarukaho mu kanya wenda unagire inama uza gutanga ku bijyanye n'uburyo bwo kurera abana budashobora guteza ingaruka mbi mu mitekerereze yabo nawe turamugarukaho aze kutubwira ukuntu nyine yagiye abisohokamo yaranabitangiye mu kanya gashize wenda tubuze kugera nuko ahagaze ubu ngubu ariko nkuko mubizi iki ntabwo ari ikiganiro cyacu twenyine dufite abanywanyi b'ijwi rya Amerika baba baterefonye bashaka kugira ibitekerezo batanga cyangwa se kugira icyo babaza reka ku murongo wa telefoni tubanze twakire Adelin ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku ijwi rya Amerika
amoro cyane ku ijwi rya Amerika turabumva
muherereye he hanyuma niba ari ikibazo cyangwa ari igitekerezo
Odele Bujumbura mukatike mu neza na yeta
ego komeza
ego tumwe na wase mbori kwera ibintu burundi sanga ijya Amerika to tutakiyumva kuvaho baka imirongo bayugariye nashoboye kumva umuntu cyatu yagize mu kumugira mu mara mu kiza ku murongo urumva sinabitanguye neza ariko nagerageje kumva yuko yakuze ababyeyi bamubwira ibintu bitari byiza Nijira kumana muteri nheje aze arabipu guko azi kuremu hama washire kubia azura gyana sporo kanu vyo mufashi hama chumbadu muhinga nage kwa haku zetku mba wadze yatu viyango uyi shikikere mbuze ya rashoga gufa change uishu mtereba ni wakachifa mawele ya vilu nabiyo change kama wadatimbe mama wangu yehe ya kubatini mbuku nagushu vyo mkangwa kibon ya vilu nabiyo huku wadze ya vijia wana isiki hali ngora ni vya kuhicha change nabiyo wa wadanyo idia na kiwazo ni chuna kumbo kutere ya nuku wana mbilo mwono kuyo ya wananya asa chinga avu uzimanu uko muna geta huna vizena na vivi niko vimeze mugie nao bai mugijo hivi kuza huko chile kufasha gu ukura hukiru chiche bagi na uvele ki uko bihenzi vena kwa mwani wa shimi ya chani chiki wazo chanji mwakoze
urakoze chane na atuko ereka tugushimire ute ye inheje arakumva kandi nuhu wajije na warakumva mukanya turamu hijambo agusubiza liko nanone kumunongo wa telefoni ereka tuwanze tukwa chile Claude ikaze mchiganiro muri sangano kuhigiri ya Amerika
mwakoze
gerageza ariko ujya ahantu hatuje kugira ngo tukumve neza.
Nari mfite ikibazo nanjye.
Uherereye he Claude?
Ndi mu Rwanda. Nari mfite ikibazo navuga ati hari igihe umubyeyi mbanje kwihanganisha umuhungu ariko wanyuze muri ibyo bintu. Navuga ati hari igihe umubyeyi nyine yabwira umwana we nabi nka gutya amagambo amukomeretsa ariko umubyeyi we hari ukuntu aba atabyitaye ari kugira ngo ari guhanira uwo mwana ariko ugasanga umwana we bimugizeho ingaruka zikomeye nk'izo ngizo nk'uwo mugabo yari ari kuvuga ariko nanone nkibaza uwo muhungu ese umuntu ashobora kuzivamo ibyo bibazo ari wenyine cyangwa yaganirizwa n'abandi nababaza n'ibimenyetso by'uwo muntu uba ufite ibyo bibazo yatewe n'ababyeyi bamubwira nabi nibaza nanone ukuntu umuntu yabivamo niba bibwirwa n'ababyeyi be ariko hari n'abandi bantu babibwira umuntu nka gutyo batari ababyeyi be nibaza ukuntu rero abo bantu nabo n'inyigisho umuntu yaba murakoze.
Urakoze cyane Claude, ngira ngo nawe ibibazo byawe birajya ku muhanga turi kumwe hano mu kiganiro kubera ko Bruce we turaza kumugarukaho mu kanya, ariko ngira ngo mwese mufi ibyo mubaza ni bifitanye isano ni myitwarire Dr. Albert Gakwaya, ngira ngo wabyumvise ibyo bibazo ko ari we barimo kubibaza
kuri cyaro kicyadole na hari ukuntu we yavugaga bikaribomba bikazana amajwi menshi nka burukuntu mbifata ariko icya cy'uyu mugabo ukurikiyeho uri ikigariro ndacyumvise
icya mbere yavuze ati bimwe ababyeyi bajya babwira abana bati umwana ati ese mvuka naje nte mwati nagucishije mu kanwa cyangwa se ibintu nk'ibyo ngibyo yavuga ati mbega ibyo ngibyo nabyo bishobora kugira ingaruka bigira ku mitekerereze y'umwana cyangwa kumva umwana yipfobeje mu buryo nk'ubwo ngubwo
nabyumvise murakoze cyane.
Ushobora gukomeza ukabasubiza
nkabasubiza ubu nasubiza nona
ha komeza rwose
mere kuri icyo cyadene cyo kibanze kunsetsa cyane kubera ko ni kenshi cyane usanga ababyeyi babuze uko babisobanura nibyo kandi koko burya natwe ntitwahora iteka ryose duhanganye n'ababyeyi ndavuga muri parentalise cyangwa muri psikoloji ya development ntabwo wahora uhanganye n'ababyeyi cyangwa se ngo nawe wagirwe ko nduru n'umubyeyi hari ibyo uburu kuvuga urugero natanga nk'amahano aba yarabaye mu bihugu byacu cyangwa se n'amahano yashingiye ku byerekeranye n'ibitsina cyangwa se kwicana ukareba nk'umwana akubajije ati nyogokuru ari hehe ni urugero rumwe cyangwa se umwana akubajije icyo kintu ukareba icyo imikurire y'umuntu ivuga ni uko uwo muntu ugomba kuwutungana nawe ukareba uko agenda yigishwa ibijyanye n'ubwonko bwe kuko hari amakuru ushobora kumuha akamubera ihwa mu bwonko kurusha uko wayihorera gahoro gahoro ukamuganiriza ibindi nongere ntange urugero twerekane wenda nk'abiga Korowani cyangwa Bibiliya bafite ukuntu bategura Muhammed ari umwana akagenda yumva mugenzi we mwana akagenda akurikiye mugenzi we wa mwana akaza mu buryo bushushanije bushimisha abana nibwo buryo bwonyine busoboka gusobanura ibintu kandi ukuyemo ukuri nyako kuri atrose gushobora gutera trauma ku mwana ndetse nibyo ngibyo urumva byerekeranye no naho umwana yavutse binyura mu bibumbikisho cyangwa imyanya ndangabitsina umwana ntabwo yakagombye kubona nyina ashobora kurangiriza aho ngaho ndibuka ko tera sibye natwe tubikora mu bungutu twarakorewe n'amanalize y'imyaka irenze itanu natwe yacu kugira ngo tubashe kubasha kuvura na gukoresha ubushobozi bwose dufite mu gufata ibibazo nk'ibi ngibi byo mu mutwe w'amaprogramu aba yarinjiye mu mutwe akaderanja ndi mu porogaramu tuba dufite yakagombye gukoresha umuntu ndibuka ko hari indirimbo yazagagega zita kuri radiyo Rwanda niga muri primaire mu bitaramo abantu benshi barabyumvaga tutaragira ubwonko bugira icyo bita symbolisation bumva ama bumva ibintu twakwita ngo ikira symbole ibintu imvugo ihishe imvugo ihishe noneho umuntu akaririmba ngo cyagikobwa nyamunini bakibwiye kurongorwa kiraturika kirarira iyo ndirimbo ndibuka ko yarandizaga nareba na murumuna wanjye n'abandi bana duturanye twagiye kumva iyo radiyo turimo kumva iyo radiyo amarira twese kubera iki twumvisemo guturika gusa kubera ko n'igipirizo cyaturitse bikaba birarangiye murumva ibyo ari byo sinzi na baro yaturitse bikaba biraturangiranye icyari kirimo kibabaje ni iriya toroma igipirizo cyagize uwo muntu yagize ntazongera kubaho ntakurira ntimumvise ko yari yashwanyutse akarira yagize gutya harimo n'ibindi bizamo ngo utuntu ngo twari dufite ubuguru bunini ngo utundi ngo akadakanini ngo karaseka karaturika ngo kandi kabibonye kariruka ubuguru buravunagurika bwose burangirira aho ngaho
ubushwiriri cyangwa impaca ifite amavunja n'inzara zivuna ibikwasi ibintu nk'ibyo
inzara zivuna igikwasi umwana wakumva igikwasi cye inzara zamushizemo ugasanga gutekereza igikwasi ni ugutekereza inzara zavuyemo niko muri za memoire zacu tugenda twinjiza ibintu muri memoire noneho ugasanga bizamuye ikintu kizamura cyactiva imisemburo cyangwa intumwa ziganisha ku marira ari aho ngaho kubera ko umwana aba afite ka kababaro kari utansiye nibyo rero ko kugira ngo umuntu amubwire ibintu bitari byo unabishyiramo na trauma wamuganiriza ku buryo umubwire ibintu bindi byiza ukamubwira ati ibi bintu uracyafite imyaka mitoya reka nzabikuganiriza ukamuha akandi kantu utubajije ikibazo cyiza ntari kureka tubanze tuvuge kuri ibi cyangwa se turebe nk'ahangaha ntumwagerese ntunamubwire nabi kuko icyo abakubajije ntubashe kukimusubiza ahandibwira ko hari uburyo bwinshi umuntu ashobora gukora atamubeshye akanamwakira kuko ibindi ndahera ku bana babaza ababyeyi babo aho ba nyirakuru bagiye aho abavandimwe babo bagiye ndavuga ibikunda kubaho mu bantu bagize ibibazo muri jenoside mu ntambara mu biki n'umuntu umwana akora ko abandi bana bafite ba nyirakuru twe tubigenze gute umwana ufite imyaka ibiri cyangwa itatu n'itanu akivuga agahita akubaza ugahita ujya kumubwira ibya jenoside nabyo waba utangiye kumuteramo violence n'urwangano rurengeje uruhagije nawe iki ngiki cyerekeranye n'ibyerekeranye no guhangana n'ukuntu ababyeyi bareba ukuntu bajya batwara n'abana ngewe ahangaha ndagira ngo mbwire abantu iteka ryose twemere ko inaba ubwiwe uko uyibwiye kenshi igahoraho igeraho ikongera intensite ijambo urimo kuvuga ndacyagaruka ku cyerekeranye ko ikintu kibi uhuye nacyo mu buzima kigeraho kigira ububiko kibikamo mu cyicaro cy'imitekerereze noneho kigana ku bwonko noneho kikazanahinduka naho uzajya ucyumvuka na gihumurirwa ukagitekerezamo ikibi kikagutera guhangayika niyo utakibona ukumvaho gihumura kikagutera guhangayika kikagutera kugira icyo twakwita umuhangayiko ni nka siteresi kikagutera ubwoba ibyo byose biba birimo ubwoba uvuga ngo rero ku mwana iteka ryose ifo kumu niyo waba ngombwa kumubuza ikintu cyangwa se rimwe na rimwe kwapurika igihano kuko igihano ntabwo kibujijwe igihano kibi ni kiriya kine cya violence n'amagambo mabi kuko ikintu kibi si inkoni ikibi ni ijambo ubwira umuntu kuko riragenda rikinjira mu mpande izo ari zo zose rigafata umwanya munini mu bwonko
bw'umuntu bikamugereho ingaruka. Rangijwe rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mu kiganiro muri Isanga turaganira ku magambo umubyeyi abwira umwana mu mikurire ye ashobora kugira ingaruka zikomeye ku buzima bwe bwo mu mutwe. Watumirwa wacu ni Dr. Albert Gakwaya Hiroma mu Butaliyani na Bwana Bruce Mugwaneza i Kigali mu Rwanda. Reka dufata akaruhuko gato turagaruka mu kanya, nanone twakira abantu babiri ku murongo wa telefone.
Ijya hirya ariko mata niki winyegera ariko abanyabugo ngira ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe nduwe bugo
yego rata urumunya rusangi kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo
ariko birasi muhumuruka mana
shofe wenda banashaka kuri uwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye
emye kwe tu ni bugo
ndi bugo
wiki
nukumva ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi Combo taxi yaki.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Combo taxi muyitegurirwa kandi mukayigizwaho na
La Benevolencia Grola.
Combo taxi itujane kwa Marcel ikaze mu kiganiro muri Sanga hano kwijwi rya Amerika.
Murakoze cyane kandi mbanje gusuhuza n'abatumirwa bacu uyu munsi.
Eh barakumva.
Ukuvuga ngo ndashaka kubaza Dr. Gakwaya ibibazo bigera kuri bibiri. Hari tuzi neza ko umwana kugira ngo azagire ejo hazaza heza hagomba kubamo no gucyaha umwana mu gihe umwana akoze ikosa. None nkaba namubaza n'uruhe rugero umubyeyi ntarengwa atagomba kurenza mu gihe cya umwana, kuko ntabwo ikosa umwana koze iryari ryo ryose yakubitwa ikinyafu, ahubwo hari n'igihe umubwiza umunwa kugira ngo abo donc wenda nk'iri kumwerekera ibyo akora kavuga ati bigenda gutya bigenda gutya ndabona kimunaniye urumva kimbaraga nkeya za muntu nkikabura ati dore icyo kibwa wenda ibyo ngibyo nibyo twagarutseho. None n'uruhe rugero umubyeyi aba atagomba kurenza mu gihe abwira umwana nabi. Icya kabiri, kubera n'amateka yabaye mu gihugu cyacu hari ababyeyi benshi bajyaga bavuga mu minsi yashize ibijyanye n'ingengabitekerezo yo ku mashyiga, ugasanga umubyeyi ahisemo kubeshya umwana agira ngo atabone yigira umwere ku mwana we kubera ko yisha abantu kavuga ati si mpangare mbwira umwana wanjye w'imyaka 10-20 ngwerega impamvu mbayeho gucya ni uko nakoze ibi n'ibi, agahitamo kumubeshya nyuma yazabimenya bi amakuru yabwiwe n'abandi nabwo bikamutera ihungabana kuko ahita atangira gucira se urubanza akavuga ati urya wa mubyeyi tumaranye imyaka 10 fata nka papa w'inyangamugayo yakoze ikuru urwego ibyo nabyo bigahita byangiza umwana mu bwonko. None nkaba nabaza dokiteri n'iryari umuntu ashobora kubona ko umwana yatangiye kugira ikibazo mu mitekerereze ye kugira ngo atangire gukurikiranwa hakiri kare bitararenga urugero. Ese ni uwe mupaka ntarenga umubyeyi yakabaye agarukiraho mu gihe aganira n'umwana? Ese ni igihe myaka umwana ashobora kubwirwa ukuri kose? Bakunze mu Kinyarwanda bakunze kuba kuzimiza abana burayi bakubaza ngo amakuru ata makuru ni meza kandi inzara ikebamara. Mu by'ukuri nazo ishusho rusange y'uburyo umuntu yakabaye abanira abana, kuko ikiganiro nk'iki kiba kije cyakakwiye kudufasha guhita dutangira gukumira ibindi byakwangiriza umwana biturutse ku babyeyi. Niyo ndumva ari icyo kibazo nari mfite.
Urakoze cyane Marcel. Reka tunakire Jerome. Oh Jerome, ntabwo bikunda. Gabanya radio cyangwa izimye. Radio y'u Rwanda ivugira i Washington DC. Reka twambuke tujye kwa Dr. Albert Gakwaya. Wumvise ikibazo cya Marcel, uramusubiza iki? Albert Gakwaya, uranyumva?
Eh, ndabumva neza. Marcel abajije ikibazo ibibazo byiza cyane bibiri. Hallo.
Yego.
Ibibazo byiza cyane bibiri bigaruka ati ni gute umubyeyi yakwitwara ku mwana wakosheje wakosheje ko umuntu yihe ni nk'iki uwo mpaka wagira kugira ngo bashe kugira ngo umukosore kandi unamuremerejo hazaza heza. Ibindi jyewe ikintu cya mbere nabasha kubwira abantu, hari ibintu nsigaye nkunda kuvuga kubera ko kenshi nuko ntabwo abantu benshi dusigaye twemera ko undi muntu hari ikintu azi yashoboye kubaho wenyine. Nk'ubu ngubu tuvuge tuti uyu mugabo ni umunyamakuru, arabizi pe, abifitemo igihe kirekire icy'uburambe mu kazi. Ndi nawe nizi ibingibi ndabizi, ekonomi umuko ntabure tuba tumuzi, umuganga w'amenyo tuba tumuzi. Bimwe ariko mwagera hanze ugahura nk'umuntu wabisomye kuri Google akaza akamuburanya bakajya impaka, undi akenda gukomera nk'umusazi, ndetse n'abamekanisiye umuntu akakugisha impaka bimeze gutya. Ndagira ngo nongere nsaba abantu twongere twakira abo turi buri wese yakire ubushobozi bwe, byibura avuga ati wenda iki kintu sinkizi, ndakizi ariko nkizi ku rwego ruringaniye n'irunguru. Kuko nkunda kubona cyane abantu benshi bahindutse abaganiriza abantu ku byerekeranye n'imerere y'abana, ugasanga barashaka gukora ibintu nk'uko bo arakwigisha nk'uko bo bagakwiriye kubigenza, ariko mu byerekeranye n'amasiyanse ntabwo ariko bigenda. Siyanse ya muntu, umuntu biterwa n'ahantu yaturutse, umuntu uko abaho ni urugo avukamo, urugo ndetse n'umuryango wabamo. Wa muryango wabamo rero ukuntu wagiye umurema, ntushobora kuza ngo uhite umukorera umwinjizemo ikintu ngo ugikore gihinduka nk'uko cyakagombye gukora. Ni ukuvuga ngo rero ikintu cya mbere cy'umubyeyi, nawe hari igihe usanga afite kujegera, uko kujegera yajegejwe n'abamubyaye nabo kubera kutabimenye. Ntabwo ababyeyi bacu bose ari abagizi ba nabi, ni ukuvuga ngo nta mubyeyi ujya guhana umwana afite gahunda y'ubugizi bwa nabi. Ngo tugerageze rero turebe ababishoboye, nk'uko umuntu ajya kwivuza muri ginekoloji cyangwa se kwivuza muri andorologi cyangwa se nahe agende arebe umuntu, kuko nk'uko muri ibi bihugu burya abazungu barabeshaga, sinzi niba mubibona, barabeshaga ndetse harimo n'abakibesha abantu bo mu bihugu bya Oksida. Mumbabare, ndimo kugana kuri wenda birasa nk'aho binyuranye n'ibyo mwaramwiteguye kumva, ariko ndagira ngo babwire ko ikintu cyagiye kigabanya muri ibyo ngibyo nuko bagiye bakora ku buryo umuntu bamufasha uburyo bwo gukora isuzuma rye bwite arangije imyaka 18 kugira ngo amenye icyo ashoboye, aho yamugariye muri ya myaka ya mbere y'ubuzima, kuko hari ibyo ababyeyi bamuhura nabo, ndetse ukagera nabo uhura nabo mu ishuri bakakumerera nabi cyangwa se mu nzira y'ubuzima busanzwe. Twese tukajya gukoresha iyo nzira, ni ikintu gifasha kuko buri wese kiramufasha. Aha rero nagira ngo mubwire ko icyiza cya mbere, umupaka wa mbere ni ukumenyesha umwana, ni ukumuganiriza. Yakoze ikosa, waramaze kumenya ko ugira umujinya, uwo mujinya wawe uzamurwa n'akantu gatoya cyane cyangwa se ukunda kubyuka, ubyuka n'imeri imeze nabi, iyo imeri n'igi byuka imeze nabi, nuko haba hari ikintu kikurimo cyakinjiyemo kera cyongeye kikabyuka, ya kamere mbi ikongera ikakubyukana ikakumerera nabi, ukaba wakwahuranya ibikuri iruhande ibyo aribyo byose. Ni ukuvuga ngo tumenye iteka ryose aho tugarukira twebwe ubwacu, ndetse n'aho tugirira umujinya, kuko umwana iteka ryose ku myaka 2 n'igice aba atangiye guhinduka umuntu uhinduka ikigenge, ashaka atangiye kubona ko ari we wenyine ubaho, ashaka no kubimpoza ibyo aribyo byose. Kuri iyo myaka 2 n'igice tumenye ko abana babeshya birengeje ibihagije, nta kana katabeshya, barabeshya kandi babeshya bashaka kumvikana, bashaka kubana natwe mu buzima bwa buri munsi, bashaka rimwe na rimwe kutumerera neza, ndetse benshi banashaka kutu usa nk'aho none ibyo bintu tubimenye n'umuvumbura ntumwahuranye, kubera ko bigeze kugukubitira cyangwa kuguhondera ko wabeshya ufite imyaka 12, 11, 17 n'ingahe, umenye igihe urimo nawe ibyiza byaba ibyo ngibyo. Nibwira ko gutungana no kutanavuga amagambo, kuko amagambo ni cyo kintu cya mbere kibi kibaho imbere y'umwana. Umwana iyo umubwiye ijambo haba icyo bita codification, na codification ukaba umuhaye ikishushanyo mbonera cyo kuzitwaramo, ndetse kizanagende kigasenya umutuzo w'imbere mu muri we. Wa mutuzo w'imbere muri we iyo washwanyutse, no kuvuga ngo ngo n'umutekano we uba washwanyutse, akaba umuntu ugomba kwiyomeka ku bandi cyangwa ugomba gukora ibindi bintu, cyangwa se mu gihe cy'ubugimbi ahazaba yarahindutse ashaka gukora ikiriyo cy'ubwana bwe, akatangira noneho ubuzima bw'umuntu mukuru ashaka n'uwo azisesha nawe, wowe ntiyongera kugushaka kubera ko hari amagambo wamubwiye agiye amusenya amwica amucisha bugufi.
Ngira ngo nibyo byabaye kuri Bruce Mukanya, turamugarukaho tumuhe ijambo dukomereze, kuko yagize kuvuga ati nageze ahantu nsa nk'ababyeyi nkubashyize ku ruhande, ndavuga nti reka mbe mbihoreye kuko barimo baransubiza inyuma.
Kerekanye n'abana bagomba kubwirwa ibintu, hari imyaka hagati y'irindwi ni ya myaka umuntu atangira kwigamo imibare, wenda niho ngiye ngeragereza kwigisha ya mibare. Uvuga uti mvite kane gatanu uteranyaho karindwi nkakuramo kangahe, ni ukuvuga ngo guhera aho watangiye kwiga mara buryo ubwonko bwaratangiye kujya bubika bukagira bukanabika ikintu mu mutwe kitari aho ngaho, bukanabika na wa mubyeyi bukanabika n'amakuru ukanabimenya ko wabibitse. Icyo gihe rero ushobora gutangira kumubwira uti aba bantu bagiye mu ijuru, aba bantu bakorewe ibi ngibi, ahangaha havuka umuntu kandi umuntu avukira muri uru rwego. Ukagereba uburyo bwiza bwawe nk'umuntu mukuru wabwira umwana utiri ushyiramo ibitsi na utiri ushyiramo kwicana utiriwe ushyiramo nawe ibyo wakoze bibi bishobora kumuhindukirisha ipfunwe rihoraho mu buzima bwe, kuko nongere mvuge ko mu myaka y'ubugimbi niho umuntu atangira kwiremera uwo ari we, niho atangira kwibona rundi, niho atangira no kubona ikintu kitagikontrole ikimashini kishobora kuguruka ariko kitagira se. Ahandi rero kugira ngo nise nkurangiza nagira ngo mbabwire nongere ngaruka ku cyerekeranye n'ikintu cyo gusa no kwitesha twese, nta muntu usa n'undi, hanukora nk'undi, ahubwo ikiriho ni ukugerageza gukora ku buryo ahubwo twazasanya. Ntabwo umuntu yaza ngo akubwire ngo ibintu bigende gutya, inzu zose zigomba gusa gutya, ibyo ntibibaho. Nta muntu ugomba gusa n'undi, nta n'ugomba kwigishwa ukundi agomba kumera, ahubwo ugendera ku masiyansi akakwereka ko ku myaka iyi n'iyi kuri iki n'iki ingorane wahuye nazo mu buzima, kuko mu myaka itatu n'ine umwana agira ikibazo cyo gushaka gufata mama we cyangwa papa we nk'umubyeyi nk'uwo bakundana. Ntabwo rero ibyo bintu bimurekeye bibura kuzamutera ikibazo, kuko iyo umurekeye ko umwana amera gutyo ugomba kubimubwira, cyane cyane aha ndavuga ababyeyi bakunda kurera abana bonyine. Iyo uretse uri umudamu ufite abana b'abahungu cyangwa umwana w'umuhungu umwe neza neza ukamureka, ni ibintu biba bikomeye, akahora yumva ko wowe ushobora kuba uri urukundo rwe. No, uru rukundo rwa papa we ntabwo uri urukundo rwe, n'umukobwa nawe ni urukundo rwa mama we, isi agomba kumubwira gutyo. Igenda bibagarura mu murongo, ntibibabeshe muri confusion. Urakoze cyane, ndagira ngo mbahe ijambo, mbasubize ijambo.
Urakoze nawe, reka amasaha aragenda yihuta, ndabona dusigaranye iminota 15. Reka tugaruke kwa Bwana Bruce Mugwaneza noneho ase anuduha igice cya kabiri ari nacyo ngira ngo cyo kwanzura, kubera ko amasaha arimo kugenda, atubwire uko yasohotse muri icyo kibazo bishobora no kuba byafasha abandi bari mu kibazo nk'icyo ngicyo. Bruce Mugwaneza, niba unyumva.
Ego, murakoze. Cyangwa nimba mbere ko najya aho ngaho nshaka kuvuga ku bintu bibiri bimwe nimwe twavuze mu kiganiro, nimba na kibazo
uvuze ngo
narimo mbaze nimba nta kibazo mvuze ku bintu bimwe nimwe twavuze mu kiganiro, cyane cyane mu bintu byo kubwiza ukuri abana cyangwa no guhana abana.
Komeza rwose.
Okay, ikintu cya mbere iyo bugeze mu kubwiza ukuri cyangwa kumenya ukuntu usobanurira abana ibintu bimwe na bimwe, cyane cyane nka sexe cyangwa ibintu bijyanye na violence n'ikintu, njyewe iyi ni n'izindi opinion yanjye personnel, ariko ndakeka aba ari byiza kubwiza ukuri umwana. Ushobora kumubwira utabaye agresive cyangwa utagiye mu madetaye akomeye cyane, bisemwe nk'ukuntu abana babereka amafilime bakabereka amafilime arimo imirwano, ariko imirwano bagakuramo amaraso, bagakuramo ibintu nyine biri traumatiza, ariko stili bakabereka ibyo beretse n'abantu bakuru nyine tu. Ni nacyo kimwe umwana umusobanurira ibintu bijyanye na sexe cyangwa n'ikindi kintu, hari uburyo wabimubwira umubwije ukuri, ariko nyine bitari traumatiza, nyine bitarimo bya bintu birimo bya bintu atari buze kumugora kubyumva. cyunze nimba biri kumvikana ndi kuvuga
yaramaze kubivugaho mu kanya Dr. Gakwaya avuga ati ubimubwira mu buryo buziguye
ya mu buryo we yabyumva nyine ariko akambwiza ukuri kuko nahubundi iyo ushatse kumuproteja cyangwa ugashaka kumubeshya ayo makuru azayabona n'ubundi difference nuko azayabona mu bantu nk'abana b'inshuti ziwe cyangwa ku itezo cyangwa iki kandi ntabwo uzabuzi ukuntu bizaza bimeze nyine to bishobora kuza biri destructive biri muri forme ya musenya kugira ngo imwubake cyane cyane nk'abana b'abakobwa bakurira muri famiye ibafunga cyane itabemerera kwiyegutresinga iyo bageze hanze bagura n'abakobwa bagenzi biwe babijyamo batazi ibyo bari kujyamo ugasanga banafashe n'amadecision atari meza nyine ashobora kugira consequences ziri permanent mu buzima bwawe. So kuba ni byiza gushaka guproteja umwana ariko hari level bigeraho iyo protection iga produce resulta iri itandukanye n'icyo washakaga. Anga nko mu Rwanda biragaragara cyane usanga nk'abakobwa benshi batwara amada aya abakobwa cyane cyane bakuriye muri famiye ziri conservative ziri controlling nyine to ko bagera hanze bakaba batazi ibyo bari guhura nabyo ugasanga ntabwo bazi n'ukuntu baje n'ama emotion amwe n'amwe
baciye ikiziriko
kubera ko aburya hari ikintu bita importance agaciro duhereza ibintu iyo ikintu bakikwimye mu buzima bwawe bwose ukura wumva ko ari ikintu cyahatari ukagihereza agaciro gakomeye cyane which means ugihereza controle ku buzima bwawe kitari gikwiye kuba gifite nyine to naho ngaho bihera muri ya mabanga muri ya kwa kutari k'umuntu ngo agere abe ubuzima bwiwe agere amakinga amakosa yiwe cyangwa anige mu bikorwa byiwe none ugasanga cya kintu kibaye ikintu gikomeye cyane niyo nyine nayo difference babona nyine ku mafamiye aho abana bakoze babarekura na famiye bakoze batabarekura ngiye kuri punishment twebwe twarakubiswe nanjye nge narakubiswe cyane akantu gatonya ishati imyenda mu kabati ntabwo izinze natinze gutaha cyangwa na banyamanota mabi buri kintu cyose cyabaga barankubitaga nyine to barankubitaga ariko at the end of the day ntabwo numvaga n'ikintu nakoze koze nagari nkabo babambwiraga ngo nakoze ikindi kintu banze bakankubita oya bataga bakubita direct ama koze ikindi kintu ntabwo ari byiza barakubisa ariko wowe ntabwo uzi impamvu bari gukubita noneho bikagera ahantu ugatinya gukubitwa ariko ntutinye consequence y'ikintu urimo urakora gishobora kuba ari kibi icyo kintu ariko kubera ko bagukubita batabanje ku educating ntabwo umenye impamvu ari gukubita nta nubwo wowe ubwawe muri wowe ntabwo ukuranye na tumwe kandi n'izo system twari twarizibona
Nyemerera gato dufite abantu babiri twihuse vuba twakire Steve na Theophile duhereye kuri Steve ikaze mu kiganiro muri sanga nyarutse kandi
murakoze Halo
turakumva Steve
nakurikiranye ikiganiro uhereye aho cyatanguriye nanjye nagiye icyo mvuze kuri icyo kiganiro kuri iyo myifato y'ababyeyi usanga bato barabwira abana amajambo yo kubatesha agaciro yo kubasuzuguza biragira ingaruka n'ibyo ku mwana kubera yuko ubwa mbere acakura mu myumvire y'iwe aguma yisuzugura yigaya ikigira kabiri nacyo acagira ubwoba agumana ubwoba yuko novuga iyo nk'ivumu umubyeyi aguma amubwira ibyo habimubako hanyuma kandi nogaruka ku babyeyi ababyeyi kubera yuko hari igihe usanga bigira ugasanga ni ko ameze ni ububi bwiwe ni ko ameze cyangwa ugasanga ntibabanye neza n'uwo bubakanye hanyuma agaca ashaka kubita ku mwana niko nobivuga
urakoze cyane
nk'uko mwavuze yuko umuntu umwana arafite imigisha yiwe amutuka agira gute azobaho ku Imana yamuteguriye hariho ibyo bamubwira ibyo bamusuka bitamubako
urakoze cyane Steve reka twakire na Theophile
turakumva
neza rwose nyarutsa masahara dusiga
ejo akaba tunashaka kubaza uyu muhinga mwari mwatumiye nuko bihise gihe umwana kamwihoza ntagira ibintu byinshi umubaza kamwihoza mwana w'umugekure sinzi ko nico gihe hoba hariho ingaruka mbi zotuma uyu mwana adokwimba ntara cyokura n'abakabaho mashubure mantare adaba mu minsi imbere nico nari nashatse kubaza niko njye ntabyumva neza cyane kuko naza kubisoma nta ngorane.
No kuba akubajije ikintu ntukimubwire urabaza niba byamugira hingaruka uti umu akubajije ikintu kamwihorera ntukimubwire urimo urabaza niba hari ingaruka byamugiraho
ukajya kure mubiyegeze cyane ariko muri kunga ntizurabaza amajambo menshi ukabareka kuko isi ingaruka mbi nisho gihe zosa zibaho ariko sindakumva na gato yagewe sindakumva na gato kabisa.
Oya twe turakumva Theophile, urakoze cyane kuri icyo kibazo. Mukanya turaza kumubwira gusubiza, ariko reka dusubire kwa Bruce Mugwaneza niwe warufite ijambo nyuma kuko turagenda tugana no ku musozo. Bruce, niba hari icyo wenda kuvuga muri iyi minota ya nyuma, ijambo ni ryawe, hanyuma tukaza gusubira kwa Albert Mukanya.
Murakoze. Nagiye nuko nabivuze ubwa mbere hashize imyaka itatu nabonanye n'ubwambere nawe mbonanye n'umuganga wo mu mutwe, umupsikologe. None tuza gusanga ko mfite ikibazo cya self confidence, cyo kutizera, cyo kutagira confidence muri njyewe. Bivuze yuko numvaga ko ikintu buri gihe ko njye akazi nkora ndi umuntu ubinde mu world developer nkora ama website, and hari ugihe umukiriyaza akambwira ngo mukorere website runaka. Mu mutwe ijambo rya mbere ryazaga mu mutwe wanjye yabaga ari oya, ntabwo nabishobora. Swati nkavuga ngo ntabwo mbishobora, cyangwa nkumva ngo ngeze undi muntu muvugana, mbese nkareba izindi mpamvu zose zatuma ako kazi ntagafata, kubera ko numvaga ko ninagakora ndagakora nabi. Hanibagirwa yuko ako kazi atabwambe ngiye gukora, kandi nibintu nakoze mbere byari byiza, ariko nkumva nyine ko igisubizo cyangwa cya oya ntabwo nabishobora yabaga ari automatique ako kanya, kandi byabaga ari ibintu numva byatangiye kuva kera cyane, aho nta confidence niyumvagamo nyine. To hari amaopportunity menshi cyane namisinze, hari ibintu byinshi cyane byagize ingaruka kuri ku buzima bwanjye buri professionnel n'ubuzima buri personnel.
Ni ukuvuga rero ko watangiye kubisohokamo ari uko utangiye kubonana n'umuganga.
Nyine yari etape ya mbere, maze kuvugana n'umuganga ntangiye mbere nari nzi ko ndi depressed, ariko kuko mfite depression iri chronique iririye n'amahormone kongera ADHD, ariko ntabwo nari nzi ko hari na connection ijyanye na trauma nakoranye nazo nyine z'ababyeyi. Igihe nabibonye ubwa mbere n'igihe batwicaje njye na papa wanjye, umutantine yaratwicaje njye na papa baratwicaza, baratubwira ngo tuganire nyine, ariko papa ahita avuga nyine ngo nzahora nkubwira ibibi byawe, ntabwo nzakubwira ibyiza, kubera ko ngo ntabwo ndi inshuti yawe nyine ngo ndi umubyeyi wawe. Kuri we yabivugaga ubona nyine ko nta kibazo mfiteho, yumvaga ari mukuri,
yumva arimo kukugirira neza, ntamenye ko arimo kugirira nabi.
Njyewe nk'umwana wiwe ikintu cyonyine nashakaga ni uko yambwira ngo I am proud of you, cyangwa ndakwishimiye, cyangwa
unteye ishema
mu buzima bwawe, kugira ngo numve ko ibintu nanyuzemo mu buzima bwanjye bitapfuye ubusa, kugira ngo numve ko hari achievement nyine mfite, cyangwa nari nabaga ntegereje ko ambwira at least nyine ngo ndakwishimiye, the proud of you, ibingibi aya magambo sinigeze nyagira nyine tu, ahubwo amagambo nagiraga ni yandi ari negative reinforcing ga yuko ndi incapable nyine tu. So byageze ahantu nyine kuko twari abana icyo gihe itamitamo kugenda kwibana, noneho nahitamo nyine kumukura ndi ingerageza kurikiraho kurekeraho gusika ingano ze attention yiwe na acceptance yiwe
urazibukira uravuga uti yanyemera atanyemera reka mbizibukire
kwa kinshuti zanjye zarambwiraga ngo uzi kwandika uzi akazi ka ukora ugakora neza ndetse inshuti zanjye zambwiraga ko ndi capable nanjye nabireba nkabona ko ndi capable koko ko hari ibintu byinshi ushoboye nubwo rimwe na rimwe nidutaga nyine yo ryajwe igihe ryagarukaga mu mutwe wanjye so ndavuga ngo reka ngiye kwiyitaho ngiye kwireba ngiye kugerageza kubona agaciro kandi ubwa nyine nige no kwikunda ko nariyangaga nyine ntago nta rukundo nari nifite numvaga ahubwo numvaga iyo umuntu ambwira ngo ndi mwiza cyangwa akambwira ko nkunda numvaga ari umusazi nyine nari mutwe nari tugezaga umuntu nkanjye amukundirije ko ntacyo ndibyo n'ubundi so nafashe urwo rugendo nyine rwo kugerageza kwikunda ubwanjye no kwiyakira ubwanjye byatangiye nyine aho ngaho mvuga ngo ngiye kubakura mu buzima bwanjye nta kintu kibi nzabavugaho ntabwo nzabanga ntabwo nzagira icyo ariko ntabwo nzongera kwemera yuko bakontrola ubuzima bwanjye ko mbese agaciro kanjye n'indi nzakihereza ntabwo ari wowe uzakampereza
uhita uvuga uti buri kibindi giterekwa ku yacyo ndiba ufata umwanzuro utyo hasigaye iminota ine gusa reka tujye kwa Dr. Albert Gakwaya tukureke usubize kiriya kibazo bari babajije unakora umwanzuro kubera ko iminota dusigaranye ni itatu n'igice Albert Gakwaya
ya murakoze cyane ibibazo ubabaje ngo byerekeranye n'uko ngo bana ngo batabwiye biriya bintu ndumva nabibumbira hamwe ku byerekeranye n'ibyo na Bruce yaravuze Bruce buriya kuguca intege mu byerekeranye na sexualité nyine afet ndi n'umusexologue clinicien ntabwo ikigero cyose cy'umwana kigira ibyigirwamo kigira ibyo uburyo bamuganirizamo ntabwo umuntu ashobora kwimproviza ngo akore ibintu bitangaje ngo aze abwire umwana ngo ibi bintu wenda ukuremo ibi ngibi hari uburyo buba buzwi bugabanya amasura azinjizamo ikintu bita representation mentale ishobora kuzahinduka dangere kurusha uko wanamwihore kuko uburyo bw'umuco w'umunyarwanda wari ufite ukuntu bitegura ariko harimo uburyo ubungubu na sexualité bataratangira kwitegura wenda cyangwa se banatangiye kwitegura biri mu nzira ariko bizakora ku buryo bimera nk'iby'ahandi utwana twose tukaba tuzi ibyo bintu gusa ikiriho ni uko no mu isuku no mu byose bitegurira umwana ko ari umukobwa bitegura umwana ko ari umuhungu ibyo wenda tuzagira ikindi kiganiro kuko ibi ngibi birakomeye cyane naho bikugutera indwara zo mu mutwe uniravuze ngo de trouble mentale hari igihe biba bikomeye hari igihe bigutera kujegera cyangwa se guhanga kugira sensibilite yo kuzagira iyo ndwara cyangwa se kuzagira indwara mu by'ubwabyo ibyo rero nari uburyo bwinshi nababwira gukubita umwana guhana umwana ni inzira dukwiriye kugabanya kuko biba byita passage arac ni nko kuvuga ngo nko kwiyahura nabyo ni passage arac ni ukuvuga ngo ni ugukora igikorwa kijya directement kirenga mu magambo kikajya ku nkoni ni ukuvuga ngo kikajya ku kintu kibabaza icyo kintu twagakwiriye kureba ukuntu tukigabanya aho kugira ngo tugikore tukabanza kwigisha umwana icyagakwiriye gukorwa mu magambo make rero kuko ibi byose iyo utabikoze ukamuremamo ubwoba ukamuremamo ikimenyetso aho kugira ngo umuhe icyo bita kumushimira bimukorera bigitaza iza fonction de planification intratifique amakonsantara kwihangana gukurikira no kugira gute byose bigenda bipfa ibindi nagendaga narebaga nshaka kugira icyo mvuga kugerekeranye n'umuganga bakorana ndetse na relation therapeutique bakorana na Bruce icyo mvuga cyane ni uko ari byiza cyane kuko yagiye kubikora yewe ndabyemera ikintu cya mbere wakoze ni uko wafashe icyemezo cyo gushaka ubufasha ndetse nta nubwo uramenya aho bigeze sinzi imyaka mumaze nkurikije imyaka ufite numvise ufite n'igihe umaze ndibwira ko usigaje igihe kirekire uzavumbura byinshi kandi azagufasha hari byinshi bikwiriye kugira ikiganiro kibaye gitoya murakoze cyane
urakoze cyane Dr. Albert Gakwaya kandi wakoze kwitabira ubutumire bwacu mu kiganiro muri Sanga Urakoze nawe Bruce Mugwaneza kwitabira ikiganiro muri sanga nshimire Cornelius na Fatou Alimas Karala twari kumwe hano muri studio ya 7 Washington DC je kuri mikro mwumvaga ndi Jeffrey Mutagoma turasubira mukanya isa 12 mu makuru.